murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije cyane aho muri hose kandi mbashimiye kuba mwahisemo kuba muri kumwe natwe muri iyi saha. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Mu kanya turavuga ku buryo bwo kwipima virusi itera sida. Ni mu kiganiro cy'ubuzima, ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni ikiganiro rero muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga. Muri uku kwezi kwa 12, Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda yatangije uburyo umuntu azajya yipima virusi itera sida atagiye kwa muganga. Ni uburyo bwitwa Oral Quick HIV Self-Test buzajya bufasha umuntu kwipima ubwe akamenya niba yaranduye cyangwa se ataranduye virusi itera sida. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko ibarura rya 2015 yagaragaje ko mu Banyarwanda batitabira kwipimisha virusi itera sida urubyiruko ruza kwisonga. Umubare w'abigitsina gabo bari batari pimisha kuva babaho bari 24%, abigitsina gore ari 16%. Muri abo urubyiruko rufite hagati y'imyaka 15 y'amavuko na 24 rwihariye 67.2%, naho 13% by'abanduye sida ntibari babizi. Uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turaganira kuri uburyo bwo kwipima virusi itera sida umuntu atagombye kujya kwa muganga. Madame Beata Sangwayire uhagarariye serivisi zo kwipimisha ku bushake mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC niwe mutumirwa wacu muri iki kiganiro. Twakire rero umutumirwa wacu Madame Sangwayire, muraho murakomeye.
Muraho neza.
Yego, mbashimiye rero kuba muhaye uyu mwanya ijwi rya Amerika. Nabonye hari abantu benshi barimo kutwandikira kuri Facebook bashaka kumenya ubu buryo bwo kwipimisha bwo kwipima umuntu bwe. Ndifuza ko tugera kuri benshi mubasabye ijambo. Nkaba rero nsaba abaza kubaza no gutanga ibitekerezo kuza guhina amagambo kugira ngo dusangire iyi saha imwe dufite. None rero Madame Sangwayire, mu gutangira nagira ngo muri make mutubwire intego y'iyi gahunda yo kwipima.
Murakoze cyane. Nibyo nk'uko bivuze, Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangiza gahunda yo kwipima virusi itera sida atageze kwa muganga. Nk'uko rero tugendera kuri gahunda z'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, uyu muryango ukangurira ibihugu byose gutangiza iyo gahunda mu batuye isi. N'u Rwanda rero rwateye intambwe kugira ngo narwo rutangize iyo gahunda. Intego yayo rero nyamukuru ni ukugira ngo tukomeze tuzamure imibare y'abantu bipimisha bamenye uko bahagaze, kugira ngo nibura na ba bandi dusigaje bake batashobora kugera kuri izo serivisi tuborohereze ku buryo bashobora kwipima nabo batiriwe bageze kwa muganga. Kuzamura iyo mibare rero ni uko hari intego twihaye y'igihumbi yo 90% yo kugira ngo nibura kugeza muri 2030 Abanyarwanda bose bazaba bazi uko bakeneye serivisi zo kwipima bazibone, kandi bazibone ku buntu, kandi banakurikiranwe hakurikijwe ibisubizo bazaba bahawe. Ni muri urwo rwego rero iyo gahunda yo kwipima yaje mu Rwanda kugira ngo nibura cyakiciro gitoya kitagira umwanya wo kujya kwipimisha mu zindi serivisi kubera umwanya bafite cyangwa se kubera izindi mpamvu zabo zitandukanye tuborohereze bajye babona ubwo bushobozi bwo kwipima ku bushake kandi batirinze bajya kwa muganga.
Ye, muri ubwo buryo mushaka kwegereza Abanyarwanda ku busanzwe abipimishaga baganaga abaganga abantu nibatangira kwipima ntibishobora kuzatuma tuvuge urwego rw'ubuvuzi rutabona imibare nyayo y'abantu bipimishije bagaragayeho virusi itera sida tuvuge nk'igihe uwipimye abihishe.
Imibare ntabwo tuzayibura kuko ntabwo uburyo buje gukuraho uburyo busanzwe ahubwo buje kuzuza ubundi buryo busanzwe. Ikindi nanone nabwira Abanyarwanda nuko ubu buryo ntabwo burangirira ku muntu kwipima, hari aho bigera umuntu akaba ngombwa ko agana ivuriro. Ni ukuvuga ngo wenda turaza kugira umwanya wo kuvuga birambuye uburyo gakoreshwa, ni hehe umuntu agarukira, ni ryari umuntu akenera ivuriro, ni ryari akenera ubundi bufasha wenda bwa kanseringi cyangwa se n'izindi serivisi zigendanye. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ibyo byose bizajya byandikwa ahantu, aho umuntu azahabwa ku gakoresho bazabyandika babishyire mu mamashini nk'uko n'iyindi mibare tuyibona. Rero byose twabyizeho turiho tuzabishyira mu bikorwa ku buryo nta mibare izabura.
Ese ubundi ninde ugirwa inama yo kwipima? Ni buri wese ugirwa inama yo kwipima cyangwa se ni umuntu ufite icyo yaba yikeka?
Ni ukuvuga ngo n'ubundi ni nka gahunda isanzwe. Umuntu igihe afite uko yikeka yumva ko yaba yarakoze imibonano idakingiye, imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu atizeye, uwo muntu wese asabwa kwipimisha. Ubwo rero uburyo bwaraguwe, ashobora kwipimisha ajya ku ivuriro nk'ibisanzwe cyangwa se akajya aho habugenewe agakoresho ukamuha. Turateganya guhugura abantu bazajya babutanga ku buryo igihe akamuhaye amuha amakuru yose bigendanye, bakamwereka amabwirizwa y'uko gakoreshwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abamuha informasiyo zose ababura, amukorera n'icyo twita pre-test counseling, ya counseling y'ibanze yo kugira ngo umuntu nagenda akipima amenye uko ari bwakire ibyo bisubizo. Ubwo rero uyikeneye wese ni wa wundi ugiye kwipima mu gihe cyose yakumva ko hari icyo yikanga yuko atazi uko ahagaze, uwo wese yemerewe kujya kwipimisha.
Muri make umuntu yipima gute?
Ubu uko batangije iyo gahunda ku itariki ya mbere, mu by'ukuri kubitangira neza ngo bigere mu Banyarwanda tuzabitangiza neza mu kwezi kwa mbere. Kubera iki? Kuko hari byinshi, hari imyiteguro myinshi. Ubu dufite gahunda yo guhugura abantu bazajya batanga utwo dukoresho, no kubahugura uburyo nabo gakabereka uko nabo gakoreshwa, bakamenya amakuru y'ibanze n'umurongo ngenderwaho. Ubwo rero ugatanga azajya atanga n'amakuru agendanye n'uko gakoreshwa, utigakoreshwa ngo ukute. Rero uwo muntu rero igihe agahawe azajya ahantu yumva yisanzuye, yumva ashobora kwipima, haba mu rugo, haba ku kazi aho akorera, ahantu yumva yisanzuye. Ibintu byangombwa akenera n'ameza atunganije, ubundi akaba afite n'isaha, ashobora gukoresha isaha ku kuboko, ashobora gukoresha isaha kuri telefone, ashobora gukoresha isaha zimwe zimanikwa mu nzu. Iyo ibyo amaze kubitegura akagapaki kaba aragafungura, imbere haba harimo utuntu nka dutatu, harimo agapapuro karimo amabwiriza, harimo agakoresho ko gupima, hakabamo n'amazi yako yabugenewe. Ako gakoresho rero akazungurusha ku ishinya yo hasi n'iyo hejuru, hari agace ko gufataho n'intoki n'agace gacishwa ku ishinya, yarangiza akagashyira muri ka gacupa kako k'amazi agategereza iminota 20. Igisubizo agisoma hagati y'iminota 20 na 40, ariko ntarenze iminota 40. Muri icyo gihe rero iyo agiye gusoma igisubizo hari ibisubizo bitatu ashobora kubona. Ashobora kubona kajeho imirongo ibiri y'umutuku. Iyo mirongo ibiri ivuga ko afite virus itera SIDA. Ariko icyo nabwira batwumva nuko icyo ntabwo ari icyemezo cya nyuma. Iyo amaze kubona mirongo ibiri asabwa kugana ivuriro rimwegereye rikajya gukora ikizamini cyo kwemeza ko koko afite virus itera SIDA. Niho navugaga mbere nti hari aho bitara ntabwo birangirira imbere y'uwipima gusa. Icyo gihe agana ivuriro ryemewe rikamupima rikareba koko ko ibyo yabonye ari byo, noneho bakamuha ubujyanama bigendanye n'ibyo yabonye. Ikindi gisubizo ashobora kubona ni uko ashobora kubonamo akarongo kamwe k'umutuku kavuga ko nta virusi itera SIDA. Akanako ntabwo kujya kwivurira ari hamwe, ariko hari igihe biba ngombwa ko agana ivuriro. Urugero, ashobora kuba yumva ko ibyo abonye bidahuye n'uko yikekaga, bikaba ngombwa ko akenera ubufasha ku ivuriro. Ashobora kubibona ariko akavuga ati noneho ko bibaye nta virusi itera SIDA afite, ngomba kujya ku ivuriro bakangira inama kugira ngo nkomeze nirinde. Bashobora kumugira inama, bashobora kumuha ubufasha, bashobora kumuha udukingirizo, ari ukeneye ko bamusiramura bakashobora kumuha serivisi zo gusiramurwa kuko nazo ziri muri serivisi zifasha kwirinda virusi itera SIDA. Ikindi gisubizo cya gatatu ni uko ashobora kubona igisubizo bita ntibisobanutse. Ni ukuvuga ngo ashobora kubona ka kantu nta murongo n'umwe ujeho. Iyo nta murongo n'umwe ujeho ntibiba bisobanutse.
Akora iki?
Igihe tubagira inama ko yongera gufata akandi gakoresho agatangira kwipima bushyashya. Hari igihe aba yagakoresheje nabi, hari igihe aba yakozeho aho atagomba gufatwa n'intoki, cyangwa se yaragaba yarakajyanye akabika nabi. Nabyo birashoboka. Ubwo arafata akandi gakoresho ka kabiri agasubiramo. Ariko iyo byongeye kudasobanuka bwa kabiri, nabwo tumugira inama y'uko agana ivuriro ikajya kumupima mu buryo busanzwe.
None ndabyumva birasobanutse rwose. None iyo abonye tuvuge nk'umuntu abonye bitasobanutse, yakongera akipima ko kanya cyangwa yategereza, haba se hari igihe cyiza cyo kuba umuntu yakwipima mu gitondo, nimugoroba, hagati mu munsi, aho mwagira icyo mudusobanuriraho?
Nta saha, nta munsi, ni ukuvuga ngo asubiramo uwo mwanya mu gihe yaba agafite, atanagafite akajya kugashaka. Kuko igituma bidasobanuka bituruka ku masaha cyangwa iki, bishobora kudasobanuka kuko wenda yagakoresheje nabi, yagiye akora hatagomba gukorwa. Bishobora kudasobanutse kuko wenda yarakatwara akabika igihe kirekire akabika nabi. Bishobora kuba se bidasobanutse kuko wenda procedure bamubwiye ntiyazubahirije, wenda ari gusoma mu minota mikeya cyangwa se yarengeje ya minota isabwa. Ibidasobanutse rero bituruka ku mpamvu nyinshi, ariko nta saha, nta munota. Ariko ikindi bisaba ni uko mbere yo kwipima ahubwo amara iminota 15 ntacyo ariye, nta n'icyo anyoye.
Kuba rero yaramaze kugakoresha, kuba yaramaze gukoresha ako gapima, icyo gikoresho cyo gupima, ntabwo bivuga ko hari ikintu cyahindutse mu kanwa, ashobora kurangiza kwipima bitasobanuka agahita yipima.
Yego, ako kanya.
Ndabona hari abatangiye kuduhamagara ku murongo wa telefone, bamaze umwanya barimo gushaka kugira icyo bibariza cyangwa se gutanga ibitekerezo, ubwo turaza kubyumva icyo bifuza kutugezaho. Tujye ku murongo wa telefone noneho twakire Michel. Michel, wiriwe neza?
Mwiriwe, nitwa Rui Michel.
Yego. Rui Michel, urahagana hehe?
Ubu ngubu ndi mu Rwanda, mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo.
Nangize ngo uri mu Bufaransa, Rui Michel.
No, je suis Rwandais. Ndi mu Rwanda rwose, ndi umunyarwanda kavukire, ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Ndabyumva. Niganiriraga. Ngaho twibwirira aho ngaho mu ntara y'Amajyepfo ko mwifashanya, umuduhe n'igitekerezo cyangwa se ikibazo wifuza kubaza umutumirwa.
Uko twifashe mu ntara y'Amajyepfo? yifashe neza rwose ngubu akavura karagwa nubwo kagwa ari kenshi cyane kakagira ibintu kangiza ariko nyine
ibyihembura
rwose bimeze neza mu ntara y'amajyepfo ubu ngubu nyine ku gishyimbo twatangiye gushingaho urwara
imana ishimwe ye ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
ngira ngo nibarize umutumire ikibazo mubaza cya mbere buriya kuri akwishima hari ikintu muri ministeri de la sante kugira ngo kuri iriya mibare batanga y'abantu bafite iriya virusi hari ikintu bizongera kubera ko ngiye impamvu mubaza icyo kibazo ni uko ndiko n'ubundi barapima iyo ugiye kwa muganga baragupima ibanga riba ari iryawe na muganga nta wundi muntu ugomba kumenya ibyavuyemo noneho rero ziko kugeza ubu ngubu abantu bafite virusi ntibashaka kumenyekana ikibazo mfite ni ishingikiriwe noneho se nagenda akajya kwipima akajya kwipima agasanga ari pozitifu ayifite ikintu mwebwe muzamenye muri minisante mwe akandi kabazo ka kabiri kuriya kwipima ikintu byongera ni igiki kuki ubundi umuntu azi ko afite virusi atagenda ngo ajye muri minisante pito ajye kuri sante agende bamupime bamuhe igisubizo yongera atahe aho hano mu giturage abaturage benshi ko batarangizukiwe ntabwo bazangiza biriya bikoresho kandi biba byaratwaye n'amafaranga y'igihugu bakagenda bakajya babyangiza hakagira ababijyana bakabirambikaho hakagira ugenda akipima nawe nk'uko baduhaye ingero hari aho buriya nta gihombo kizavamo ni utubazo tubiri gusa nagira ngo mubaze murakoze cyane
Louis Michel reka nk'umwanya madame Sango yari abanza agusubize mbere yuko twakira undi ku murongo wa telefone nimusubize Louis Michel
yego arakoze Michel ku bibazo byiza abajije arabajije icya mbere ati ese imibare izongera iki ku bantu bazagakoresha ati kandi wenda hari ubundi buryo bwari busanzwe bwo kwipima wenda reka nsubire inyuma gatoya gusobanura impamvu iyi gahunda yo kwipima yaje ni ukuvuga ngo mu bisanzwe imibare yacu ntabwo tuvuga ko ari mibi pe irahari kandi ni myiza ikindi cya kabiri serivisi zo kwipima zirahari ariko hari imibare mutoya w'abantu batajya bagira umwanya wo kujya kwipimisha ku bigo nderabuzima reka dufate nk'urugero rw'abakozi ba leta cyangwa se n'abikorera ku giti cyabo cyane cyane reka ngendere nko mu mujyi wa Kigali dufite abantu b'abakozi batangira akazi saa moya akageza saa kumi n'imwe yewe hari n'abandi bageza na saa mbiri z'ijoro nk'abakora muri za banki cyangwa ahandi hantu hatandukanye tugira abantu b'abakozi bakora akageza saa kumi n'imwe nimugoroba akajya mu ishuri akavayo saa tatu saa yine nk'uyu muntu kenshi usanga mu by'ukuri aba yifuza nko kwipimisha ariko akazashaka umwanya wo kugana ivuriro ngo yipime akawubura reka turebe n'abandi bantu wenda nabo bagira imbogamizi zo kwitabira serivisi zo kwipima zisanzwe tugira n'abantu bifitiye ubwabo akato muri bo akavuga ati yewe ntabwo nagana ririya vuriro wenda kuko hari umuntu duturanye ukorayo atabona nipimisha virusi itera sida akagira uko ankeka ni ukuvuga ngo amuri we aba yifitiyemo ubwoba bw'uko amakuru ye ashobora kumenyekana ibi byiciro rero ni ibyiciro by'abanyarwanda nabo twifuza ko bakoroherezwa bakamenya uko bahagaze ni ukuvuga ngo rero utu dukoresho twaje kugira ngo dufashe abantu nk'abo badafite umwanya cyangwa se turebe na ba bantu kubera umwanya barimo runaka yumva atajya gutonda umurongo ku ivuriro kandi wenda n'uwo mwanya atari bubone ariko mu gihe yaca kuri farumasi iri gukora kugeza saa yine z'ijoro avuye no ku ishuri cyangwa avuye ku kazi ashobora kugafata akagatahana mu rugo akipima akamenya uko ahagaze akamenya uko ayobora ubuzima bwe ku mibare rero bizongera cyane kubera iki kuko wa mubare mutoya wari usigaye nawo ni umubare tuzabona bikongera umubare w'abanyarwanda bazi ko bahagaze ikindi cya kabiri nibyo ivuriro rirahari rirakora ariko twese nzirikana ko atari ko tubyifuza atari ko tubibonera n'umwanya ni ukuvuga ngo rero aba bantu b'ibi byiciro babura umwanya cyangwa se bifitemo n'akato muri bo kuko nabyo ni urugendo sitigima ntabwo twavuga ko yarangiye turacyafata igihe cyo kugira ngo tuyihashye ariko akenshi usanga n'umuntu muri we ari we yihakata n'uyu muntu rero akeneye ubufasha igihe azaza gufata aka gakoresho azagirwa inama rimwe na rimwe bimufasha no kuba byamutinyura ibyo yari ariho atinya ahabwa amakuru byo kumutinyura bibone noneho nimba ari ngombwa ko yakomeza ku kigo nderabuzima abe yakomeza kuko yahawe amahirwe yo gutinyurwa
mu byerekeranye no kugakoresha rero hari aho yabazaga mu byerekeranye no kugakoresha ko hari abashobora kugakoresha nabi bakaba yenda batanasobanukiwe noneho ntibitanga umusaruro mwifuzaga mu rwego rw'ubuvuzi.
Sinzi nimba yadukurikiye, navuge ko abadutanga ubu gahunda ikurikiwe ni ukujya ni ukubahugura tukabahumenyi buhagije ku buryo uzajya agatanga azaba afite amakuru ahagije yo gusobanurira uwo agahaye. Kuvuga rero ko kakoreshwa nabi, ntekereza ko byaba ari nk'ibyago, ariko abadutanga tumva bazahabwa ubumenyi buhagije bwo kugira ngo basobanurire abaje babagana. Ikindi kandi n'ubukangurambaga buracyakomeza, ibiganiro nk'uko ku maradiyo muri za kampanye bizajya bigenda byigishwa, no ku mavuriro ahantu hose hahuriye abantu tuzajya dufata umwanya kugira ngo tubigishe tubahe n'ubumenyi buhagije.
Nini intangiriro bwo hageze akantu k'imbogamizi cyangwa se akantu kadasobanutse muzajya mugenda mubibona uko bazagenda babikoresha? Twakire na Simon ku murongo wa telefone, uratwumva Simon?
Ego.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Wiriwe neza. Ndi mu karere ka Gasabo i Kigali.
Yego. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Tuyishimiye uwo mutumirwa mwami dutumiriye. Nashaka kubaza akabazo kamwe, ariko ndanashima kuri iyo ngingo. Ni byiza cyane iyo gahunda mwaduteganyirije nk'Abanyarwanda, ariko nubwo bimeze gutyo hari gahunda ziza mu gihugu ariko abaturage bo hasi ntibashe kubagiraho neza. Ibaza tuti ese izihe ngamba mwateganyije zizatuma ako gakoresho kagera kuri buri muturage? Ikindi kandi nkibaza ati ese uriya ntibizongera ubusambanyi, kuko benshi bazajya babikora bavuga ati ntacyo dufite agakoresho turi buhite twipima.
Urakoze Simo. Mwamusubiza.
Yego, urakoze cyane. Arakoze, arashimye, gahunda ni byiza, ariko afite impungenge z'uko wenda katazagera ku baturage bose bo hasi. Icyo namumariye impungenge ni uko dutangira nababwiye ko kataje gukuraho serivisi zisanzwe zitangwa, kandi murabizi ko kugeza ubu mu Rwanda hose dufite ibigo nderabuzima bisagasaga hafi 600. Ni ukuvuga ngo dufite buri murenge wose ufite ikigo nderabuzima, na inyinshi zifite zigira na za poste de sante. Serivisi rero zisanzwe zirimo kandi zitangwa ku buntu, ku buryo aka gakoresho ntabwo kazaba imbogamizi ya serivisi zisanzwe. Ikindi nanone uko kazatangwa turacyari inyigo ziracyakorwa ku buryo nibura katazajya ku giciro gihanitse ku buryo imbogamizi z'umunyarwanda. Tuzagerageza ku buryo twumvikana ari abafatanyabikorwa ku buryo nibura kazajya ku giciro buri munyarwanda ashobora kugeraho. Ikindi yaravuze ati hari impungenge yuko byakongera ubusambanyi, kuko abantu bazajya bavuga bati tugende twipime. Impungenge ya firimo nibyo ifite ishingiro, ariko burya ntabwo akariko kazaba ari icyo kugakangurira abantu gusambana. Ntekereza ko akangaka twebwe ntabwo ariko gakavuga ngo umunyarwanda kora ibyo utarusanzwe ukora, ahubwo kazaba ari uburyo bwo kugira ngo ahubwo abantu banirinde. Kuko burya hari igihe umuntu ashobora kujya muri izo ngeso z'ubusambanyi kuko atigeze agirana amahirwe yo kumenya uko ahagaze, ariko igihe azaba yakabonye akipima akagira amahirwe yo kuba asanze nta virusi itera SIDA, niwo mwanya mwiza wo kugira ngo afate ingamba, niwo mwanya mwiza wo kugira ngo ave mu byo yari arimo, niwo mwanya mwiza wende abo bantu bari bavuze bati twari dusanzwe turi mu bintu bidasobanutse, ahubwo dufate umwanzuro tubane tuve muri ibi byo gukomeza dukora ibintu by'imico mibi. ikindi nanone namuraho impungenge shiremo nuko inyigisho zihoraho kwigisha abantu bakuru no guhozaho ikindi nanone mvuga nuko dufite na gahunda yo gutanga udukingirizo kuri abo bana niwe kwifata cyangwa se guhindura imico uzi ko hano muri Kigali twashyizeho gahunda yo gushyiraho za kioske zikora zitanga udukingirizo ku buntu zikora amasaha 24 kuri 24 muri Kigali tumaze kubonamo 7 kandi twaranaguye no hanze ya Kigali twatangiye kuzishyiramo icyo dukora rero ni uko n'izi kioske zitanga udukingirizo turashaka kubihuza tukazashyiramo n'izi self testing ku buryo umuntu azajya agenda akeneye ako gakoresho ko kwipima agahita ahabwa n'udukingirizo ubwo rero ndumva ko kongera ubusambanyi bitazaturuka kwipima ntekereza ko bizava ku muntu ariko turacyakomeza kwigisha abantu kwirinda no kwifata ku babishoboye
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku buryo bwo kwipima virusi itera sida dusubire ku murongo wa telefone twakire Daniel uranyumva
yego ndakumva neza cyane
yego wowe urahagana hehe
ndi mu Rwanda
yego
mbanje gushimira umutumire na niyo gahunda yabo ariko ndashaka kumaza utubazo tubiri ese turahari duhagije ku buryo mu gihugu mu Rwanda hose umuturage abaturage bazatubona ku buryo tutazabura ikindi nakubaza hari igihe iyo ugiye kwa muganga kwipimisha habaho kubahugura ibiganiro mbere y'uko bajya kugufata amaraso bakabagisha ukuntu mushobora kwitwara mutanze mwaranduye cyangwa n'ukuntu mushobora kwitwara mutanze mutaranduye akabazo ikibazo ndamubaza nti ese umuntu uzajya kwipima ko nta nyigisho wenda azaba yahawe z'ukuntu ashobora kwiyakira yabonye afite ubwandu ese babona yuko bitazongera umubare mwinshi wo k'umuntu yakwiyahura kubera ko akwiyakira bimunaniye bitewe n'uko asanze afite ubwandu ese bafite ingamba ki yo kuba barwanya icyo kintu kitazatuma abantu biyahura kubera ko aribo babiri bazaba ari uzaba wipimye nta muntu wamugira inama murakoze
cyane twabatuje narinkite ni bibazo byiza Daniel ne madam sanga Irene mu musubize
yego Daniel urakoze cyane ku kibazo cya mbere arubajije cyo kubaza ko dukoresha two kwipima duhari duhagije icyo nakubwire nuko uyu ni umushinga twizeho n'abafatanyabikorwa ubu ngubu icyo tugiye gutangira no kuvuga ngo tugiye gutangira mu byiciro hari ibyiciro twatoranije cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali tugomba kubanza gukorana nabyo nibura nk'amezi 6 hafi umwaka twagiye duhitamo ibigo bitandukanye by'abakozi ba leta cyangwa se n'abikorera hari za universite branche twagiye dufata nizo za mbere tuzabanza guha ibi bikoresho iyo nyigo rero nizaduha kumenya ngo ese imikoreshereze y'itudukoresha imeze ite ari ku ruhande y'abikoresha bimeze bite ari ku ruhande y'abadutanga bimeze bite nyuma rero y'iyo nyigo niho bizaduha kuvuga ngo dukwije mu gihugu cyose ariko muri iki gihe muri uyu mwaka umwe na ni ibigo byatoranijwe turi gukorana na association y'amafarumasi hano mu Rwanda kugira ngo iduhitiremo amafarumasi twaba dukorana nayo kugira ngo habonekemo utwo dukoresho tumenye n'uburyo tugomba gukurikirana koko turebe ko ababikoresha bari kubikoresha neza nimba nta mbogamizi zirimo hagati aho ngaho nyuma rero y'iyo nyigo niho dushobora kuzahita tukwiza mu gihugu cyose ikibazo cya kabiri yaravuze yuko abajya kwipimisha hari ibiganiro babanza guhabwa inyigisho bigatuma bibafasha kwakira ibisubizo bye nkuko nabyumva nabyumvise neza
no kuba nicyo muteganya kugira ngo umuntu ubonye ko yanduye ari wenyine ari bubyiboneye atiyahura kubera ko ari we hagatiye n'igikoresho yakoresheje
Nibyo nkuko tubije abantu bagiye kwipimisha hari inyigisho bahabwa muri rusange, hari inyigisho ahabwa ari umwe agiye gupimwa, naha rero birateganijwe. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuye mu rugo nava mu rugo agiye gushaka kugakoresha, muri we hari ubumenyi buke wenda azaba afite cyangwa serena ntabwo, wa muntu ukamuha nabivuzeho ko bazaba bafite ubumenyi buhagije, hari amakuru y'ibanze uzamuha azamusobanurira ibisubizo bishoboka nuko ari bubimenye igihe ariho yipime. Nyuma kandi kuri ako gapapuro kaba karimo imbere hariho telefone tuzashyiraho bashobora guhamagara itishyurwa, ku buryo umuntu mu gihe ari mu rugo akumva hari ibintu bimugoye ashobora kuyihamagara bakaba bamugira inama. Ku buryo ibyo kuvuga ngo kwiyahura, ingaruka zo kwiyahura, ntabwo nakwemeza ko hari ingaruka zihari, kuko iki ngiki ngiye ngihuza nka kuriya n'ubundi abantu basanzwe bajya kwipimisha icyo twita visiti. Mu by'ukuri uvuye mu rugo ku bushake ukagana ivuriro ukajya guhabwa iyo serivisi yo kwipima virusi itera SIDA, mu by'ukuri wagiye ubifitemo ubushake bwawe. Naka gakoresho uzajya kugashaka mu by'ukuri aba afite ubushake, ubwo bushake rero bugaragaza ko wakunze ubuzima bwe. Mu by'ukuri icyo babura ni inyongera y'ubumenyi, inyongera y'ubusobanuro y'ibiri buvemo, inyongera y'ubumenyi yo kuvuga ngo nyuma y'ibi harakorwa iki. Ibyo rero uwo muntu uzaba ugatanga azaba afite iyo nyongera yose yo kugira ngo umufashe. Noneho mu gihe ataba yanyuzwe ashobora guhamagara n'iyo telefone yageze mu rugo akaba yahabwa iyindi nyongera, ku buryo nta kibazo kindi numva yagira cyihungabana cyangwa se cyo kwiyahura.
Abakunze ubuzima bashaka kumenya uko ahagaze byibura kugira ngo amenye icyo yakora nyuma yaho. Twakire Nahumuremyi, uranyumva? Nahumuremyi, akabazo kawe tugende tuhina amagambo kugira ngo tubashe kwakira benshi.
Nabonye ko hari abasinyo benshi ndahina buteru. Ndashaka kubaza yuko nta mpungenge zihari yuko umuntu yashobora kuvuga ati ibyo nibonye yuko menga ndipime ndi muzima ngasangaye gusambanye gusumbiriza ikindi nacyo. Nta mpungenge zihari yuko bazohava bakabona imibare y'abagwayi migera virusi ya SIDA baba bafite iri mu baturage baba bari mu transport,
ahubwo nibakoresha utwo dukoresho bazaba babahaye nihubwo bazamenya imibare y'abantu bipimishije n'abashobora kuba baranduye. Reka agusubize muri makeya, urakoze cyane. Nimumusubize muri makeya kugira ngo dukomeze, hari benshi cyane badutegereje.
Yego, Nahumuremyi abajije ikibazo cy'impungenge y'imibare y'abantu baziyongera bafite umugera, kugira ngo ushatse kuvuga bafite virusi itera SIDA. Yego, n'ubundi icyo tuba tugambiriye iyo dupima abantu ni ukugira ngo tumenye umubare w'abafite virusi itera SIDA n'abatayifite. Abayifite kugira ngo tubahe ubufasha kuko burahari, bajye ku miti, bagirwe inama. Noneho n'abatayifite nabo tubagire inama y'uko bakomeza kwirinda. Ubundi ni nayo nshingano yo gupima umuntu, ni nayo objectif nyamukuru yo kugira ngo dupime abantu. Umva ariko bitwongereye umubare wo kumenya abantu uko bahagaze, ni byiza ku Banyarwanda, ni na byiza no kuri gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima kuko bihita tumenya ko tubafasha.
Reka twakire na Dusenge Yezu, nawe uri ku murongo wa telefone, uratwumva? Dusenge Yezu, uratwumva? Ndumva telefoni ye sinzi ukuntu irimo ivuga nabi. Reka tube twakiriye Bigirimana. Bigirimana,
alo, ndabumva?
Yego, urahagana he wowe?
Ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Mu Majyepfo mu Rwanda. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mu Rwanda. Ndamukiza umutumire.
Arakumva.
Yego, muraho.
Yego, akabazo nari mfite. Urabona ko muri iyi minsi ingeso y'ubusambanyi urabona ko rwose isa ni yahawe intebe none buriya nta kuntu urabona ko hari abantu bajya gukora iyo mibonano mpuzabitsina hagati yahombi wenda bakaba bikekana urabona ko nihaboneka ibyo bipimo bitazagira ingaruka ku kubyara abana benshi mu buryo butateganyijwe kubera ko buri umwe umwe aba icyo yatinyaga kivuye aho ngaho
urashaka kuvuga iki ntago bisobanutse neza
urabona ko hari uwavuga ati ese uyu muntu simwizeye neza igihe yaba arwaye virusi none naba amaze kwipima ibyo gukoresha agakingirizo urumva bizaba bivuyeho ujye kubona ubone bateranya amata
hagati y'abantu babana cyangwa se bakundana cyangwa bashakanye
oya nk'abantu bakora ibyo bintu by'ubusambanyi bihishahisha urabona nk'aho nk'urubyiruko rw'iki gihe cyane rwose ibyo rukunze kubyirukankamo
ku buryo batakoresha agakingirizo
nyine urumva ko hari nk'aho babaga batinya bagakoresha agakingirizo avuga ati we sinkwizeye nanjye sinkwizeye ariko ubwo urumva niba bamaze kwipima azajya amubwira ati ndabona ndi muzima ati nawe uri muzima tapu titwirire firinge
madame Sanko yine wamubwira iki kuri iyo firinge
bigira imana nibyo hari abashobora kuvuga koko ati ko tutafite virusi itera sida twikorera icyo dushaka ariko ngira ngo ubukangurambaga buratangwa mu nzego zitandukanye si butareba gusa no kwirinda virusi itera sida hari n'ubukangurambaga buhari bwo kwirinda amada adateganijwe cyane cyane mu rubyiruko hari inyigisho zigiye zitandukanye zihabwa kandi ntekereza ko urutari uruhari rwa Minisiteri y'Ubuzima gusa ni uruhari rwa buri Munyarwanda wese kwigisha abana bacu mu miryango mu babyeyi tukabigisha kwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina tukabarinda ubusa kubigisha kwirinda ubusambanyi tubigisha n'ingaruka z'iyo mico baba bagiyemo ibi rero bigira imana si ibyanjye gusa si ibyawe gusa tugomba gufatanya twese nk'umuryango nyarwanda kugira ngo iki kibazo cyo kubyara cyangwa se gutwara amada atateganijwe tubirwanye kandi nidushyira hamwe tuzabigeraho
ye byose birashoboka yereka twakire na ntiha bose ku murongo wa telefone urahagana hehe
Kigali mu Rwanda
nge ikibazo cyawe
mfite ikibazo kimwe wenda ndagira n'igitekerezo nk'umutumirwa kugira ngo tugereze ku bayobozi ahari bo basanga bumva ibitekerezo byacu ni nayo mpamvu ubona yuko twebwe impamvu sida iri kugurirana cyane akenshi twebwe dukunze kumenyera imibare myinshi bari n'itekinika tugasanga no mu mibare itangwa y'abarwayi ba sida akenshi twe ntabwo tuyizera impamvu tutayizera rero duhera ku bidukikije ku bituri hafi usanga ahantu umusozi wose rwose usanga bose bari ku miti utubaze se imibare itangazwa koko y'ukuri ikindi gihe nshaka gutekereza n'abazi umutumirwa twebwe amabanga dushaka mu barwayi ba sida cyangwa se mu bafite ubwandu dushaka byose bijya ku mugaragaro nibwo kuyirinda bizashoboka kuko ushaka gukira indwara arayirata ntabwo nshaka kumva batubwira ngo umuntu uyirwaye ngo yipimishirize mu gikari we umuntu uyirwaye ngo najya kuyifata imiti ngo ayifate mu bwihisho yaza mu muganda ngo atange ubuhamya bwira abantu batibanya kubaba mwe mukiri bazima mwirinde yajya mu rusengero ngo atange ubuhamya ngo avuge ati ubwo mwe mutayifite dore genda ayifite mwirinde ibyo byose ubukangurambaga buri hasi ntabwo ngo ubukangurambaga kuri sida buri hasi ku buryo mu mabituka yanjye nari nzi ko uyu muntu yanduye sida ahamagara abana be mu gikari akababwira ati dore bavandimwe nzize sida wihangane ntazagire uzasambana bashingura ku kiriyo bakabivuga bagera kumva bagiye kumushingura bakabivuga ibyo byose ntibakiriza none umuntu aricwa na sida ngo imitsi y'ubwonko yaturitse umutima ngo wahagaze mu muvuduko w'amaraso ngo mu bicurane
ushobora kumva sida yabaye ibanga ku buryo sida yabaye nka bya bindi batwishaga ngo umwana asa mu mukondo ugomba kumva sida ikavugirwa mu muganda ikavugirwa mu nsengero ikavugirwa mu ruhame tukayirwanya twiyizi tukamenya uburyo ifata tukamenya uburyo yandura ibyo byo kwipimira mu mukari niwe ntabwo mbyumva ishaka kubaza ubutumirwa ari nacyo cya nyuma ngenda nshaka kumubaza urabona ko virusi itera sida akenshi iyo ugiye kuyipima iyo tugiye kwipimisha kwa muganga badutegeka kuzagaruka nyuma y'amezi atatu abamvuga ngo rero niba ibyo bipimo bishobora kukwereka ko utanduye nonaha hari igihe umugiye gukorana imibonano mpuzabitsina yaba yayanduye ku cyumweru kimwe icyo gipimo kidashobora kuyibona iyo icyo gipimo kidashobora kuyibona cyaguha urambe kiko uwo muntu ukizere kiko uwo muntu atanduye ugahera kumanukira utanikingiye
ye ndumva telefone ye ntiyabose banze icitse
amezi andi mezi atatu ongera ugagure wipime neza
hari icyo
nicyo navugaga nyine niba ugakoresheje bagukangure ko no mu mezi atatu ongera ukipimisha kugira ngo umenye aho uhagaze bya nyabyo murakoze
ye mbere y'uko ugenda ariko reka nkwibariza akabazo gato cyane hanyuma ubwo tubone gukomeza uravuga ko wifuza ko sida itagirwa ibanga ikavugirwa ahabona ku buryo ku bwawe urumva byahita bitera n'ubwoba abantu bikabona bakangura bakumva ko ari icyorezo kandi koko kigize kibibasiye ku byerekeranye noneho na no nihezwa rikorerwa abantu banduye urabivugaho iki biramutse bigiye hanze nta muntu wajya ahezwa mu bikorwa bitandukanye cyangwa se mu kazi kubera izo mpamvu
twebwe mu Rwanda ibyo bintu twarabirenze nkurikije njyewe ubu nararibonye mfite cyangwa se imyaka mfite aho ngenda naho ntemberera ubu njye nakemeza ko ni gake wasanga umuryango utarimo umuntu ubana na virusi itera sida nubwo iyo mibare akenshi ntayumva sigiteye ubwo birahangayikishije ku misozi mu masisiro sigiruzuye ni gake cyane nta muntu turaheza ngo yaranduye dufite abavandimwe bayirwaye turabarwaza n'ibyuririzi byaje tubageza kwa muganga twebwe ikintu tudashaka ni ukubona ayo mabanga asiga abantu bo mu muryango bari mu rujijo umwana agasiga aravuga ngo budasa ngo yaturitse imitsi y'ubwonko nyamara ari sida imuhitanye kandi byakavugiwe kumva bari kumushyingura umwana akavuga akanahahamuka rwose akavuga ati kuko ni uku sida yica akagendera kuri icyo kintu cy'ubusambanyi ariko mu gihe bakibigira ibanga n'ubundi zakomeza nyine dutoragure mu ibanga ntabwo tuzamenya aho turi kugwa sigiye mvuga kandi nta muntu wo mu Rwanda ugifite ibintu byiheza abanduye virusi itera sida si ukurwara hari ukwandura hari ukurwara iyo wanduye urakora ushobora kuba umusirikare ushobora kuba umupolisi ushobora kuba umuganga byose wabikora wakorera igihugu mu gihe cyo kurwara waruhuka ugafata icyo gihe nyine ukarwara nk'uko twese tuzava ku isi tubanje kurwara ariko ikibazo ni uko itavugwa twese ntabwo tuzayategereza ngo itumare ivugwe ivugirwe ahantu hose tujya gushyingura uwacu bigiye kumva tuti umuvandimwe iramwirengeje bantu muri aha nta muntu ujya ushyingurwa n'abantu bari munsi ya 200 uyu ni mesaje isanzwe ku bantu benshi kandi hizewe neza ko igeze ku bantu bya nyabyo kuko dushobora kuba turi kubivugira kuri radiyo ya Amerika ariko wenda abantu batari kuyumva wenda iri kumvwa n'abantu 100 ubu tuvuge nonaha kandi igihugu gituwe na 11 million ariko bivugiwe aho ngaho biba bizwi neza ko mesaje igeze ku bantu 400 to 500 icyarimwe nitegere mvuga
ye ndagushimiye rwose ntiyabose kuri iki gitekerezo cyawe reka mbaze madame Sangwayire icyo abivugaho muri makeya
barakoze ntiyabose ku mpungenge afite reka mpere ku mpungenge afite y'imibare yumva ko ngo imibare itangwa idahuye n'ibihari ni byiza ko ari uw'i Kigali nk'iha bose nibyo koko i Kigali niho hantu dufite imibare iri hejuru kuruta mu tundi duce tw'ibihugu ariko ntabwo imibare sinzi impamvu utayizera kuko ni imibare itangwa hakozwe ubushakashatsi tugira imibare isohoka buri myaka itanu dukora muri etude bita Demographic Health Survey DHS warambabariya sinzi ko nayivuga mu Kinyarwanda. Tukagira na none imibare tukusanya yo mu mavuriro yose y'igihugu dufite sisteme Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho ku buryo umuntu wese upimwe akajya ku miti bijya muri sisteme ku buryo duhorana amaraporo buri kwezi buri mwaka ku buryo raporo twavuga ngo ni maraporo tuba twashoboye kuko ugiye nawe ukagera hasi ushobora kubona bihuje n'ibyo dufite. Ubwore niha bose kugeza ubu ntabwo numva impamvu atizera iyo mibare
ngo arabiterwa n'abantu abona hanze barwaye
Minisiteri y'Ubuzima ariko ndumva namumara impungenge rwose ku mibare ihari ariyo. Ikindi gitekerezo cyo kuvuga yuko ngo abantu barwaye SIDA wapfuye cyangwa uwarembye yajya bivuga ku mugaragaro mu miryango ku biriyo hehe, iki kintu cya mbere ni uko namumara impungenge aba icya mbere amenye ko kwa muganga uretse na virusi itera SIDA hari ibanga ry'abaganga ngira ngo murabizi. N'izindi ndwara uretse virusi itera SIDA nta muganga wemerewe kujya kuvuga indwara y'umuntu yavuye, ariko icyo twemera ni uko uwapimwe tumukangurira kuzana nibura umuntu yizeye kugira ngo amusangize igisubizo. Tubakangurira kujya kubivuga mu miryango yabo kugira ngo bamenye n'ubundi bufasha bashobora guhabwa n'imiryango yabo ibegereye. Ariko ku ruhande rw'umuganga nta burenganzira afite rwo kujya kuvuga ikibazo cy'umuntu yavuye. Ikindi nanone namuraho impungenge ni uko abantu batumye virusi itera SIDA tubakangurira kujya mu mashyirahamwe. Hari amashyirahamwe menshi y'abantu bafite virusi itera SIDA. Muri aya mashyirahamwe rero niho havugirwa hose, niho tubatoza gutanga ubuhamya, niho batinyuka bakishyira hamwe bagakora bakiteza imbere bakaba batinyuka no kujya kuvuga ubuhamya ahantu hariho hose. Niha bose rero iki kintu rwose ahubwo ngira ngo twazakuyobora nk'ayo mashyirahamwe kugira ngo urebe imikorere yabo. Hari urugaga rw'amashyirahamwe mu Rwanda ariko twita ILRP Plus, nirwo ruhuza ayo mashyirahamwe yose. Hari byinshi rero bahurizamo bibatoza kuvuga, ibatoza kwiteza imbere, ibatoza no kutiha akato. Ariko ku ruhande rwa sosiyete nyarwanda n'umuco wacu n'ibanga ry'abaganga ntaho bihurira ko tujya kuvuga igisubizo cy'umuntu wasuzumye cyangwa wavuye.
Ubwo naringiye kuba ntiyenda ayo mashyirahamwe, ubwo niyo ashobora kuzakangurira abantu kuvuga nk'uko yavugaga ati ujya gukira indwara arayirata, yenda niyo azatufasha abantu kujya bavugira ahabona bakerekana ko kuko ikibazo gikomeye.
Ku kibazo kere yavugaga ko ibikoresho dufite ngo bitagaragaza virusi itera SIDA mu mezi atatu, bakavuga ko iki nacyo cyaba imbogamizi. Ntabwo ari imbogamizi kuko ujya dupimye gupima umuntu cyangwa se mugihe azajya gupima agomba gusobanurirwa amezi atatu. Ibikoresho uko uruganda ruba rukoze nta bintu cyane biri santike by'amafaranga birashimire, ariko uvuga ngo iyo umuntu akwiye kwipima azahabwa amafaranga ibyo bintu ariko nanone akaba ari umuntu ushobora kwanduza cyane mu gihe akoze ibibonano mpuzabitsina n'utanduye nta gakingirizo. Niyo mpamvu rero muri byose ingamba ni uko abantu tubakangurira iki, tubakangurira kuba mu gihe cyose yumva akoze ibibonano mpuzabitsina idakingiye urufunguzo nta rundi no gukoresha agakingirizo.
Ndumva byumvikana ko kwirinda biruta kwivuza. Twakire na David, umbabarire umaze akanya utegereje, ariko ibisubizo n'ibisobanuro byari bikenewe. Nguhe ijambo noneho ugire nawe icyo ugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Kubasuhuza umusubirizo n'umutumirwa.
Nje komera rakumva.
Yego raho David.
Murakomeye.
Yego.
Kora mu muri ministeri y'ubuzima.
Eh muri RBC.
Eh niho kwa.
Yego.
Ibitekerezo.
Mhm.
Murakumva?
Eh turabukomeza.
Yego ndakumva.
Utudukoresho ko mbona hari abantu baba bari mu byaro baba bazi n'indimi uko twanditseho n'uko zajya dukoresha hari ururimi ruzaba ruriho nk'ikinyarwanda icyongereza igifaransa igishwahili kugira ngo umuntu abimenye icya kabiri ntabwo mwavuga ngo umuntu azakoresha buriya buryo bwonyine habwe na buriho kujya kwa muganga kugira ngo aterwe rwa rushinge bamupime kugira ngo umuntu ajye abona ukuntu ahagaze ubu twe kwibanda kuri ubu ngubu bwonyine akanyuma nimba nagutuma
yego
akanyuma ni agatekerezo hari nk'abantu bajya kwivuza ugasanga ari nko mu cyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane bakamuha imiti bitewe n'icyiciro arimo icyo kintu hari ubwo leta ivuga ngo muhereze umuntu imiti bitewe n'icyiciro arimo nimba ari mu cya mbere amuhe imiti iri mu cyiciro cya mbere nimba ari mu cya kabiri imiti iri mu cyiciro cya kabiri ibyo biriho hari ahantu nagenda bibona rwose iyo uri mu cyiciro cya mbere baguha imiti iri mu cyiciro cya mbere
ni ukuvuga ko iyo miti bitandukanye se nihabwaho mu kindi cyiciro
ni ukuvuga hari ahantu nagiye kwa muganga kureta urabona kuri farumasi yabo baranditse baravuga ngo mupange imiti muhereye muri etajeri mupange imiti muhereye ku cyiciro cya mbere icya kabiri icya gatatu kugeza ku cya kane ni ukuvuga iyo uje kwivuza basanzwe mu cyiciro cya mbere baguha imiti iri mu cyiciro cya mbere icyo ni ikibazo nabonye ahantu sinzi nimba aho mwari bivuzeho
uko bivuga ni icyiciro cya mbere cy'ubudehe ntabwo ari ukuvuga ko ari bwo ugifatwa n'indwara cyangwa se indwara ko uyimaranye igihe
karame
navugaga nti hari indwara ishobora kuvuzwa imiti myinshi bagahera ku miti yoroshye yugitangira bakagenda yenda uyimaranye iminsi bakaba baguha yirushijeho gukomera wowe uravuga ko ari icyiciro cy'ubudehe bashingiraho kugira ngo baguhe imiti ijyanye n'icyiciro urimo
ni ukuba hari ibyiciro bine biba mu Rwanda
reka nze muhe umwanya gusubiza hanyuma tubone uko dukomeza
reka mbaze gato David kuri iki kibazo ataracika duhere kuri iki cya nyuma iyo avuga icyiciro ndagira ngo asobanurire neza ese yumvise neza bavuga ko ari icyiciro cy'ubudehe cyangwa ni imiti yose cyangwa ni imiti igabanya ubukana
ni icyiciro cy'ubudehe
cy'ubudehe ku miti yose cyangwa ku miti igabanya ubukana
ku miti isanzwe ni ku miti isanzwe ni igitekerezo nabahaye ahantu nakibonye ni ukuvuga uri mu cyiciro cya kane se uri mu cyiciro cya kane
reka twekubita indobo cyane dufate ko umusobanuri uko bigenda muri icyo cyiciro hanyuma ubundi dukomeza ndabona n'umwanya uri mugenda
kuri iki cya nyuma kuko ndumva ari cyo gisa nk'aho giteye urujijo cyane mu by'ukuri kuvuga ko imiti itangwa hakurikije ibyiciro ayo makuru numva jye ntayo mfite ku giti cyanjye niyo mpamvu nanamubajije ntese hari aho ntiyaba yarumvise nabi ko ishobora kuba ari imiti bapakejingaga bakurikije ibyiciro musobanuze si bwo sigabanya ubukana kuko igabanya ubukana tugira ibyiciro hari abari ku miti bavuga premiere ligne deuxième ligne troisième ligne wenda akabyitiranya n'ibyiciro by'ubudehe
nibyo nange namubazaga
aho nagize impungenge ibyo nibyo natekereje ari ibyo rero ntabwo ari ibyiciro by'ubudehe ni ibyiciro by'abantu bafata imiti kuko abantu batangira gufata imiti igabanya ubukana bose abenshi batangira ku cyo bita iyo ikomeye rimwe iyo bibaye atawufashe neza akawugiraho ibibazo nibwo bamwimura akamushyira kuri bezen rimwe nawe yawunywa nabi bikarangira amushyize kuri frazen rimwe njye rero ubwo nahise ntekereza wenda ko ari aho ashobora ko arabyumvise wenda akabyitiranya n'ibyiciro by'ubudehe ariko bibaye ari imiti isanzwe wenda yazatugezaho amakuru y'aho hantu tukabikurikirana ariko kuri twe ayo makuru ntayo dufite.
Twibutse abo turi kumwe ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho turimo kuvuga ku buryo bwo kwipima virusi itera SIDA, uburyo bukoreshwa bwitwa OraQuick HIV Self-Test. Tukaba tufite umutumirwa wacu ari mbwe Madame Sangwayire Beata, nuwo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara cyita ku buzima, akaba rero ashinzwe ibyo kwipimisha no kwipimisha ku bushake virusi itera SIDA. Nagira ngo duhonye dusubire ku murongo wa telefone twakire na Vedaste. Turi kumwe?
Ndabumva neza.
Urahagana hehe?
Mperereye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye. Itumba benshi barahazi cyane.
Itumba, gerageza utanga akabazo kawe cyangwa agatekerezo kugira ngo turimo turagana ku musozo.
Mfite agatekerezo n'akabazo. Akabazo ka mbere ndabaza ni uko ubwo buryo buzakoreshwa umuntu yipima ku giti cye nabwo hazajya hakoreshwa urushinge, ni ukuvuga ngo umuntu yitere urushinge avome amaraso. Niba ari uko nkavuga ko bishobora kuzateza impungenge cyane ko abantu bashobora kuzabikora mu buryo butari bwiza, bikaba byabakurira n'izindi ngaruka cyangwa bikabakurira n'ibindi byago.
Ntugire impungenge, yasobanuye avuga ko ntabwo ari urushinge, nuko ubwo utakurikiye. Yavuze ko atari urushinge, abisobanura muri make yuko bikorwa. Kandi rero ntugire n'impungenge, bazagusobanura nuramo kugiye gufata ko gakoresha. Rangeze igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Igitekerezo nawe mfite cya kabiri. Ese ndagira ngo mubaze ubundi zayi hasi cyangwa se virusi itera SIDA igira urukingo, niba ruhaba kuki muri Afurika cyangwa se mu Rwanda tutarubona?
Urakoze cyane Vedaste. Reka rero ubwo mbahe ijambo Madame Beata Sangwayire muri uyu munota dusigaranye, ubwo musubize ikibazo cya Vedaste, munatanga n'inama ku byerekeranye n'uburyo bwo kwirinda cyangwa se kurwanya SIDA muri rusange, hanyuma dusoze ikiganiro.
Urakoze cyane Vedaste. Ikibazo cye ni uko yabanje kubaza ko tutari ugufata ikizamini n'amaraso. Ubu buryo bushya ntubwo ari amaraso, twatangiye tubivuga ko ari ukwipima ukoresheje agakoresho ko kuzicisha ku ishinyo gusa, nta bintu byo gufata amaraso. Naho ikibazo kirebana n'urukingo kuri virusi itera SIDA cyangwa se SIDA, kugeza ubu mu Rwanda ntarwo dufite, ariko icyo tumubwira ni uko ubushakashatsi buracyakomeza gukorwa, abahanga babirimo ntabwo bicaye. Mu gihe cyose ikintu cyose kigirira ibyiza Abanyarwanda kiramutse kibonetse rwose cyabageraho, ariko muri aka kanya nta rukingo ruhari. Ubwo soza inama nagira Abanyarwanda n'abandi bari kutwumva bose, nuko iyi gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima yo gufasha Abanyarwanda kubagezaho serivisi zo kwituma virusi itera SIDA zirahari mu Rwanda kandi ziboneka ku buntu. Ariko na ba bandi batagira umwanya wo kugera ku ivuriro ku mpamvu zabo bwite, nazo ubu buryo bwo kwipima ukoresheje agakoresho wipima utagiye kwa muganga nabwo bwaje kugira ngo nabwo bibafashe, kugira ngo nibura buri munyarwanda wese aho ari ajye yipimara azi uko ahagaze.
Murakoze cyane Madame Sangwabeata, nshimiye kandi namwe mwese mwadukurikiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Mwese mugire ibihe byiza, tubifurije ubuzima buzira umuze.